Kuhle, hayi, oko, bekuphambi kokuba ubheke azale, kwaye ke ndacinga. Kuhle, nyasi, nditya nje isitya sehabile, ixabisa ishumi leesenti, kulungile, nje ndi. Bandinikile itikiti lam, ndaza nje ndalityikitya, ndiyabona, kwaye ndayihlawulela, ndalibuyisa, ndaza ndalifaka, kuba bendine akhawunti yeendleko, kwaye ngenye imini. Xa sisinentlanganiso yamadoda angoonogada bethu bathi ngubani lo mbaxo ofake into enjeya ngola hlobo yabona umfo ophetheyo uyazi ishumi leesenti kwenzela isidlo sakusasa ke oko kwakhangeleka kulixabiso elisezantsi kakhulu kwabanye abafo uyazi abanye babo bafaka idola yabona iidola ezimbini ukwenzela isidlo sasemini kwaye ndafaka nje kanye ngqo oko ibikuko kuhle ndathi ke ngoku akukho mfuneko kum yokuba ndifake ndiyakwenza ntoni ukuba nditye nje ishumi leesenti umnu Fields owayengusekela mphathi wathi Billy faka idola nokuba kunjani intwanani wathi yiloo nto abanye bayenzayo wathi kufanele ugcine oku ya kukunye kuhle ndathi andizange nditye kuphela nje isitya sehabile kwaye koko ndikubizayo wathi o ungayenzi ungaze ukwenze oko kulungile emva koko ndacinga ntoni endiya kuyenza ngayo emva koko ndabiza amashumi amahlanu eesenti ngesidlo sakusasa emva koko ndathabatha amashumi amane eesenti ayo ukuba ukufumana ukuchitha nantoni yinike abantwana abathile esitratweni abanye abantwana uyazi oko kukhangeleka ngathi bafuna incinci endala isandwich nabo kuhle ndacinga mhlawumbi ndingabe kanye leyo yayiyinkampani ngokwayo ithetha nam ngolwa hlobo leyo yayiyindoda ephuma enkampanini ke ndacinga mhlawumbi ndenze into engalunganga ke apha kungekudala kakhulu kunye nendoda engunogada ngoku bagada ngeehelicopter niyabona ke yaza yema yathi yitsho mzalwane uBrenham yathi loo mthi uyakhula ndathi ehe ndathi abantwana badlala phantsi koku yaphandle phaya yathi singawuphungula ndathi ehe kodwa ningawugawuleli ezantsi yabona yathi kulungile singathanda ukuwugawula siya kukuhlawula ngawo ndathi hayi andifuni wena uwugawule kulungile ndiyayazi imithetho yelungelo lokugqitha ngendlela nayo uyazi kuba ndandikuyo iminyaka yesixhenxe ndathi hayi ndathi andifuni ugawulwe kodwa ungawuphungula ndathi ndiwugcina uphungulwe kodwa ndathi ungayenza ungawuphungula ukuba uyafuna ndathi mna umzalwane Wood kunye nam silungiselela ukuwuphungula siyiphungule yonke le eminye khona apha aze ndathi kodwa singathanda ukuwugcina lowo phaya ngenxa yabantwana uJoe kunye nabo uyazi abafo abancinci badlala phantsi kwalaa mthi ngemka ngohambo xa ndibuya wawusarhelwe phantsi waze wasusa oh ngokunjani ukumangalelo okwakunokuba kuko kule nkampani uyabona ukugawula laa mthi uyabona kwaye ke ndacinga nkosi ndathi nkosi andisayi kwanqu ukukuchaphazela okuya ndiyabona nokuba kukho nantoni endithenda kokuya ngelinye ixesha ukufaka nje ukutya okwexabiso leshumi leesenti kuze kufuneka ndifake amashumi amahlanu eesenti ndiyabona ndathi ukuba kukho into ethile kokuya makwenzele yona yabona ukuba ndafaka okuya uyabona ukuba ndikwaye ndayeka ukuphupha malunga nokuba kwinkampani yeenkonzo zoluntu ngoko yabona kuba ifanele ibe yayiyinto ethile emva phaya fanele sijonge oko sikwenzayo fanele sidibane nayo ngenye imini abantwana abazanga apha umama wakho wayengapha ngenye namhlanje Trudy yaqikelela akukhanga wazi olu luhlobo lolothusi ndiyabona kwaye ndilungiselela ukuthwesa isidanga kwaye sibe nolu hambo phandle phaya ngokuhlangeneyo ndiza kuya emhlanganweni ngoku kwangoko emva kwalo mhlangano kwaye siya kukhotuka ndacinga iya kuba lithuba elilungileyo lokuthetha kuni nonke kwaye emva koko kananjalo ndacinga iya kuba kukulungileyo ukuthetha kubantwana nje intwanana phambi kothweso zidanga lwenu ndifunde ivesi ephuma ebhayibhileni ndize nje ndithethe kuni okusuka entliziyweni yam okwamalunga neshumi lemizuzu ndiyakusuka endleleni yenu yabona phambi kokuba ndithethe nabantwana ndingathanda nje ukuthetha kubadala nje umzuzu nabo nonke kuni kungoku kunokuba mhlawumbi ihambo enzima ibinjalo kodwa amava endiwafundileyo asuka kuThixo andinakuthatha ishumi lamawaka edola ngoko ndikufundileyo ngenkosi kusukela ndibe lapha eneneni ndiyakholwa ndize ngentobeko egcweleyo emiyalelweni kasomandla kwaye ndiyathemba ndingahlala okoko ngalaa ndlela kwaye kukho xa ndisiza into enye yayingombono ukuba ndandimile phezu kwethusana phezulu apha xa ugqabhuko dubulo lwenzekayo kuhle umzawane ufred wayephaya xa lwenzekayo kwaye bathatha laa mfanekiso ngoku niyasi esibhakabhakeni kwaye ndandingacingi kangako malunga nayo zange ndayiqaphela ke yaqalisa ukundichukumisa ngandlela ithile ngenye imini kwaye umzawane unomen utata kanomen apha wandixelela wathi ingaba ukuqaphele oku kwaye nje ndisajonga kanye phaya yayizizo iingelosi nje ngokucacileyo njengoko zazinokuba njalo zihleli kanye phaya kulaa mfanekiso yabona ndajonga ukuba ndibone ukuba yayinini kwaye yayilixesha elikwalinye malunga nosuku okanye ezimbini ngaphambi okanye usuku okanye ezimbini emva kokuba ndandiphezulu phaya ndajonga apho yayikho emntlampuma weFlagstaff okanye Prescott engezantsi kweFlagstaff kuhle oko nje kulapho sasikhona yabona kanye ngqo amashumi amabini anesithandathu emayile ukuphakama utheni umpunga awunakuqabela qabela ezine iimayile ezine ukunyuka okanye ezintlanu ukufuma naluphi uhlobo lwenkungu okanye nantoni yabona iinqwelo ntathu zibhabha ishumi elinesixhobo lamawaka oko ukunyukela ngaphezulu kwawo onke amafa yabona kwaye ishumi elinesixhobo lamawaka limalunga neemayile ezine ukuphakama oku ngamashumi amabini anesithandathu emayile ukuphakama kunye namashumi amathathu emayile ukuyinqumleza kwaye ubume bepiramidi ukuba ungajonga emfanekisweni kwaye kwicala lesandla sangasekunene njengoko ndandixelelayo ndaqaphela okugqamileyo laa ngelosi nantso yona isifuba sityhaliwe impiko ngasemva isenza kanye ngaphakathi kanye nje ngendlela eyayiyo andizange ndayiqaphela xa zaqala zona kube kukho izinto ezininzi nje ekuhleni ngendlela ngenye imini kwakukho into ethile eyenzekayo eyathetha nam malunga nento emandiyenze mna kwaye asingomyalezo wam ngelinye ixesha uLeo Messier wathi abantu Branham liya kufika ixesha emva koku wathi malunga nesihlanu okanye sithandathu seminyaka eyagqithayo mhlawumbi esixhenxe wathi inkosi iza kuguqula ulungiselelo lwakho mzalwana uBranham kwaye wathi xa iyenza mhlawumbi uya kudwelisa nje izibhedlele uze uthethe baphume ezibhedini nezinto ayizange ivakale elungileyo nakubeni ndandimkholelwa umzalwane uLeo wayezama ukunyaniseka malunga naye kodwa ayizange ivakale nje elungileyo ngokuba yabona inkosi yethu uYesu zange ikwenze oko yabona kwaye yaya ezibhedlele kwakukho omnye kwesaa sibhedlele niyakhumbula sesiphi eBhayibhileni ichibi laseBethesda izihlwele ezikhulu zabantu abangakwazi ukuzenzela nto belele phaya bekhubazekile imilwelwe imfama abashwabene belinde ingelosi oko kwakubusibhedlela sikamoya apho abantu balinde kwimpiliso engcwele kwaye apho umphilisi ongcwele ngokwa uzile waphilisa wamnye waza wemka ke akunakulindela indoda efayo okanye umlungiseleli ukuba eze oya kuba mkhulu kunalowa yabona ndandingenakho ukuvumelana nako kodwa njengoko ndaqalisa ukudika umoya oyingcwele wehla phezu kwam ndacela usiba lokubhala kuLeo ndafumana iphetshana ndaza ndayibhala ikwisikhoji sakhe ngoku ukuba ungaphezulu apho sikhoyo sesiyasidala isikhoji se-aluminum apho ndandinezixhobo zokulayisha zam njengokuba usaya emnyango kukho ishelufu kwicala lesandla sasekunene kanye ngaphambili kwesikhoji ilele ngaphantsi kwaphaya ndayibeka phaya ndathi ngenye imini ungayitsala uyikhuphe le uThixo akasokuze aguqule ulungiselelo kodwa iya kuguqula indoda enolungiselelo yiloo nto emayenzile yabona ndiyazi emandikwenze kodwa andinako kuyenza imeko endikuyo ngoku ngokuba ndifanele into ethile ifanele yenzeke ngaphakathi kwam eya kuthabatha uThixo ukuba ayenze sijolise ukubuyela emva ekhaya. Abantwana bakhumbula ekhaya, bonke bafuna ukubuyela. Ke ngiqikelela ekubabuyiseleni emva, inkosi ithandile. Mhlawumbi emva kwenkonzo ngomgqibelo, baye ngoko ndibuyele emva. Ukusukela phaya andazi, kodwa ndiyazi kwakamsinya nje laa nto isenzeka ngaphakathi kwam eyakundenza ndivakalelwe ngabantu ngokwahlukileyo kunoko ndikwenzayo ngoku. Ndibalahlile abantu, yabona, kwaye bendingafuni kwanto enokwenza nabo. Ndiyazi ndithetha ntoni, endikubiza Ricky, Riketa, banezinto abazenzayo. Ndishumayela ngako konke ukunyaniseka, kwaye uThixo wakungqinela ngayo yonke indlela. Kwaye ukuba bebengafuni kulamkela, kutheni bayeke bodwa ke ngoko? Bendinyukela phaya ukujoyina uBhad kule kwintla izayo. Qalisa ukuzixhobisa phaya, ndilinde entlango. Yeke iinwele zam neendevu zikhulu, kwaye ukuba inkosi ifuna ndiye naphi iya kundithumela ilizwi, kwaye ndiya kuhla ndiye kulenza. Kwaye endleleni ndisiza ngenye imini yandimisa, kwaye ndabona apho ndandisiya khona. Ndisendleleni yam ukuya kwenye into ngoku. Ndaze ndacinga xa ndifika ekhaya ndiyakwenza oku sikubiza ukuthetha intliziyo kwintliziyo, mhlawumbi ndiyifake eteyipini emva koko, kwaye ukuze uluntu lubone kutheni ngenguqu esiquphe. Ngoku nina bantwana nje masibe nelizwi elincinci lomthandazo. Nkosi Yesu, sinombulelo ngeli xesha ukwazi ukuba sihlangene apha abancinci nabadala nabaphakathi ngobudala, kwaye sihlangene kweli cala likanaphakade kwakhona ukuza kuthetha ngawe kunye namalunga nezinto eziqondene nobomi banaphakade. Kwaye aba bancinci abahleli apha ngobu busuku, abanye babo bathweswa isidanga, abanye sebethwesiwe, kodwa ndiyaqonda Nkosi into ethile eyenzekileyo nje iiyure ezimbalwa phambi kokuya kukhulu ukothuka okanye ugqabhukodubulo lwenzeke entabeni phezulu phaya emantla ethusayo xa iingelosi zenkosi zehlayo. Ndiyakhumbula okwathethwayo kwaye ngokukhethekileyo malunga nabantu abatsha. Ndiyathandaza kuwe Nkosi ukuba usincede siqonde, kwaye ndinganti nakwazi ukutsho into ethile kwaba bafo bancinci ngobu busuku eya kubanceda endleleni, kuba Nkosi sonke siyaludinga olwancedo ngeli xesha. Sisikelele ngokudibeneyo, xolela izono zethu, kwaye ukuba nantoni na esithe sayenza kusukela silapha engakukholisanga wena, siyathandaza usixolele ngayo. Kuba siyaqonda namhlanje ukuba asina nangqiniseko yengomso, asazi yintoni eziswa lingomso. Kufuneka silungelele namhlanje ukuhlangana ngomso. Kwaye bawothixo, kukho ekuphela kwayo indlela esiyaziyo ukwenza oku. Oko kuko ukulungiselela ukubona wena, kuba ngako siyaqonda ukuba sonke siya kukwenza. Kwaye kufanele sihlangane nayo ngelinye ixesha, mhlawumbi eluxolweni njengesihlobo okanye umntwana okanye njengotshaba. Makube le Nkosi eyokuba siya kuba yenye into engenye kuphela abathandekayo abantwana bakho wena. Siphe ezi zinto siyacela egameni likaYesu, amen. Namhlanje ngelixa benditshenta ukusasa kakhulu ngalentsasa, ndifumene indawo eBhayibhileni icinga iya kuba yinto elungileyo ukuyifunda kweli xesha, kwaye ingangakhawulezi kakhulu ngokukuko ukufaneleka, kodwa icinge nje imizuzu embalwa ukuthetha. Ndifuna ukufunda lena ukuphuma kwisahluko seshumi elinesibhozo kaLuka ongcwele, bobane ababhali beevangeli babhale ngayo. Sahluko seshumi elinesibhozo nomqolo weshumi elinesibhozo. Umphathi othile wambuza esithi, mfundisi ulungileyo, mandenze ntoni na ukuze ndibuze ilifa ubomi obumnaphakade? Uthe ke uYesu kuye, yini na ukuba uthi ndilungile? Akukho namnye ulungileyo, mnye kuphela, lowo nguThixo. Uyayazi imithetho, musa ukukrexeza, musa ukubulala, musa ukuba, musa ukungqina ubuxoki, beka uyihlo nenyoko. Uthe yena, zonke ezizinto ndizenzile kwaye ndazigcina kwasebutsheni ekukhuleni kwam. Ngoku xa uYesu weva ezi zinto wathi kuye, kusekho ntonye uyisweleyo, thengisa konke onako wabele amahlwempu, woba nobutyebi ke emazulwini, yiza undilandele. Ndicinga igama yiza undilandele leyo iyakuba yeyona ngcebiso ingcono endinokuyinika ukuba bendithetha neshumi lewaka labantwana okanye ukuba bendithetha noko ndikuko nje. Umyalelo nento enkulu endicinga eyakhe yanikezelwa umntu kwaye ingakumbi umntu osemtsha, ndilandele. Uza kulandela umntu othile. Ngoku nje wena ungakukhumbula uza kulandela umntu othile kwaye indlela olandela ngayo umntu, qiniseka ngoku ngubani loo mntu ulandelwayo. Yabona, thina uPaulus ngelinye ixesha wathi, yibani ngabalandeli bam njengoko ndingokaKristu. Ngamanye amazwi, njengoko ndilandela uKristu, landelani mna. Kwaye ngoku kule ndawo ijikala esi sigaba sexesha apho sizayo sonke kwaye amaxesha amaninzi kundivile ndingxola Ricky Ricketta nezinto, sona sisigaba esiphila kuso ngenene. Asingabo abo bantu. Abo bantu ngabantu njengoko sinjalo. Abo bantwana phandle phaya kunye nezimoto zibalekayo, zibaleka zisihla zinyuka ngesitrato kwaye besenza ngendlela abenza ngayo, betshaya imidiza, besela notywala ngamantombi enxibe kakubi nezinto. Bona ngamantombi namakwenkwe njengoko sinjalo. Yabona, bangabantu, banothando, bayatya, bayasela, bayalala, bayaphefumla, bayakufa, bangabantu njengoko sinjalo. Kodwa noko baye bangenwe ngumoya ongcolileyo, abayazi loo nto. Hayi ngenxa yabantu kodwa ngenxa ngamanye amaxesha enye inkokheli abathe bayilandela ibakhokelele kwindlela engalunganga. Ngoku ninamantombazana namakhwenkwe nazingcono kunokuya, niyazi, nifundiswe ngcono kunokuya, ninabazali abangcono, uqeqesho oluphucukileyo kunokwenza into enjengaleya, nazingcono. Kodwa abanako, yabona, ngokuba amabandla abaya kuwo ngawale mihla amabandla owefashoni kwaye baphilela nje usuku indumasi yenkulu kwaye owu bethu yintoni ukuziphatha kube sisidima kubo. Yabona ke bona yona njengoko ndatshoyo ngelinye ixesha umdlalo endawubonayo ezantsi phaya kungekudala kakhulu weSodom neGomora, athe lo mfazi uphethwe ngumtyholi wathi kuLothe, enikubiza ukungaziphathi kakuhle ndikubiza isidima. Wathi uYesu, njengoko kwaba njalo kwimihla kaNowa uya kuba njalo ekubuyeni kunyana womntu. Ke sibuyele emva kulaa ndawo kwakhona, masijonge kulo mfo okwemizuzu embalwa esifunde ngaye. Akukho ntandabuzo ekubeni lo mntwana wazalelwa ekhayeni elilungileyo njengoko ninjalo nina bantwana, wakhuliswa ngabazali abalungileyo. Kuba iyayingqina xa uYesu wazisa kuye imithetho kaThixo wathi, ndakugcina oku ukusukela ebutsheni, ibonisa ukuba wayekhuliswe kakuhle. Wayengenguye nje ongaqeqeshekanga nje kwaye yazi yena wayekhuliswe ukuba azi okulungileyo abantwana abanjengani. Mhlawumbi uze phantsi komama omoyikayo uThixo noTata ukumfundisa kakuhle xa wayengumntwana. Kuhle, oko kulungile. Mhlawumbi njengosana oluncinci unina wayenamabhongo aphakamileyo ngaye ekubeni yindoda ebalulekileyo ngenye imini, uyise wayenemali enokumfundisa kwaye amnike imfundo anokuyi, abe nokuphuma enemfundo elungileyo kwaye abe nakho ukuba yinto ethile elizweni. Kwaye ngokunyanisa kwalo mama notata befundisa umntwana kwaye mhlawumbi ukuza ixesha lokuthweswa kwakhe isidala njengoko ninjalo. Yabona, ixesha xa waphumelela esikolweni kwaye wafumana imfundo yakhe, akukho ntandabuzo yokuba mhlawumbi wayeligugu noqhayiya lobomi pala mama notata. Akukho ntandabuzo kuyo lo misa. Wayenamahashe amahle njengoko nine moto. Kunye notata olungileyo nomama njengoko nonke ninabo abajongayo ukuba neempahla ezilungileyo kunye nemoto kwaye nonwabele nje ubo njengento eninayo namhlanje. Kwaye utata nomama kunye nolethandaza rhoko ukuba ukuba unyana wabo akayi kuba yindoda nje eqhelekileyo okokuba uya kuba yegqwesileyo indoda. Bonke abazali bafuna oko. Ingaba umvile uYesu ebhekiselele kulaa mthetho, beka uyihlo nonyoko emva koko wema yabona. Kwaye elo libhongo lomzali wonke ukwenza okona kungcono esenzela abantwana bakhe ukuba babe nako ukubafundisa, babanike izinto mhlawumbi ezobona ababengenakuzifumana. Leyo yindlela endiziva ngayo ngabantwana bam. Ndicinga ngelinye ixesha ekuyeni esikolweni ndicinga ukuthumela uBheki noSara noJoseph kwezi zemfundo ephakamileyo izikolo nezinto apho zonke ezi zenzeko zikhona. Ndicinga ndiya kubathatha ndibuyele emntabeni ize ndibakhulise phezulu phaya kunye njengama ndiya ephila. Kodwa nantsi apha into eyiyo, oko kusemntwaneni kuza kuphuma, akukhathaliseki nokuba iphi imele iza kuphuma. Ukubakho kungcola phakathi phaya iya kuphuma kwinkampu yamandulo. Ukubakho kulungileyo phakathi phaya iya kuphuma nakweyiphi inkampu yabona. Oko kusemntwaneni, ukwakheka kumntwana koko kungaphakathi kuwe, kwaye oko ukuko ngoko, oko mhlawumbi uya kuba kuko bonke ubomi bakho. Ukwindawo yokuguquka, niyazi into 86% eepesenti zenguquko kuYesu Kristu zenziwa phambi kwamashumi amabini ananye ubudala. Iyayibonisa ubalo manani, luyayibonisa 86% eepesenti eza kuKristu aza phambi abe namashumi amabini ananye. Mina emva kokugqitha obabudala kuba ngoqingqeke ngakumbi okanye ubekeke ezindleleni zakho, uyakwazeka ngokuqinisekileyo. Bayeza 87 eminyaka ubudala kodwa kunqabe kakhulu yabona. Uzenza wena xa usemtsha, ubeka amabhongo akho koko ufuna ukwenza noko uzama ukukufumana ebomini ucinga ngako. Kwaye njengoko ucinga kakade, ingqiko yakho iziswa engcingeni yakho ngento engaziwayo ethi yomngamele ingqiko yakho. Kwaye emva koko xa iba sengqondweni yakho ngoko uyayithetha okokuba uza kuyenza. Uze emva koko amabhongo akho akuqhubela ekuyenzeni. Ke umama notata belindele lo mfo mtsha amabhongo akhe okuba mkhulu, imali eyaneleyo yokulenza, kwaye emva koko akukho ntandabuzo. Wathandaza ukuba lo mfo mncinci uya kulifumana elathuba. Niyabona, bona benza konke ababenokwenza. Wayenokuba unamahashi amahle, kwaye mhlawumbi wayedume kakhulu phakathi kwabafazi. Kwaye kuya kuba njalo kwindoda, kuya kuba kanjalo nasemfazini ngokufanayo xa iguqulelwe. Yabona, kuba sithetha ngobomi boluntu, imiphefumlo ngokubini indoda nomfazi. Kwaye emva koko, emva kwalo lonke eli thuba, inkwenkwe eyaba nalo yabona yaba kwisitrato esilula, siyayibiza kwindawo apho kungadingeki izikhatha zemalunga nokuninzi. Abazali bayo babenemali, yayine ngamandla, yayine yaba ngumlawuli. IBhayibhile ibhekiselele kuyo apha njengomtsha osisityebi umlawuli. Kwaye siyabona iminyaka yobutsha mhlawumbi ekugqitheni kwayo kwiminyaka yokufikisa nje iphuma esikolweni, nje iphuma kuthweso sidanga, mhlawumbi iiveki ezimbalwa phambi okanye into ethile yabo, yaba umlawuli. Kwaye yayinako konke oko intliziyo enokunqwenela. Kwaye inkwenkwe yayingongocengacengayo wale mihla iyintwana elungileyo. Ndiyakholwa xa uLuka wabhala malunga nayo okanye uMarko, ndiyakholwa yayinjalo. UYesu wajonga kuyo wazamla ngokuba wayeyithanda. Yabona, kukho into malunga nentwana, kwakukho ubuntu obulungileyo obuqhagamshelene nale ntwana. Apho ivela khona iphuma kusapho olulungileyo olwayifundisayo imithetho kaThixo yaze yabona ukuba iyayigcina kwaye yayenza ukusukela ebutsheni bayo ukunyuka, kwaye inkwenkwe yayinebhombo yayifuna ubomi obungunaphakade. Yathi, "Mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade? Yabona, kwako konke okufumanayo ehlabathini, noko umphefumlo kwingaphakathi lwakho uyakuxelela, kukho into ethile oyidingayo ongenayo, ubutyebi nje, okanye akusoloko kudingeka ukuba ibe bubutyebi. Ingaba yindumasi, intombi entle, onobuhle bakhe anokucinga ngabo, mhlawumbi udume kakhulu esikolweni, mhlawumbi inkwenkwe ingafumana nayiphi intombi eyifunayo, iziva ngathi iluhlobo olukhuselekileyo, olo asilokukhuseleka. Uya kunyamalala kanye njengentyatyambo edlelweni, yabona, iya kumka, akuyi kuba kudala, nje ukujika okumbalwa kwelanga, imkile, emva koko, kuba unomphefumlo ekufanele uphile ngonaphakade. Kwaye le ntwana encinci makube yayinobuntu obulungileyo ngokuba yazibonakalisa kwinkosi uYesu, isazi yaqubuka ngamadolo yathi, "Mfundisi ulungileyo, ndingenza ntoni na ukuze ndibe nobomi obungunaphakade?" Wathi, "Yini na ukundibiza mna ngokulungileyo?" Wathi, "Xa usazi kukho kuphela omnye olungileyo, kwaye lowo nguThixo." Yabona, yintoni indoda yayivakalisayo koku? Yeyokuba waye enguThixo. Yabona, wathi, "Uyayazi imithetho, yigcine." Yathi, "Ke yathi, yiphi imithetho, umfundisi?" Wathi, "Imithetho yokubeka uyihlo nonyoko, nanjalo njalo." Yathi, "Oko ndakwenza ukusukela ebutsheni bam." Yabona, "Ndakwenza oku." Wathi, "Noko usasilele into enye, hamba uthengise ngoko unako, uze wabele amahlwempu, uze undilandele." Elinjani ithuba lowo? Yayisenokuba nguPetros, Yakobi okanye uYohane, omnye wabo. Yabona, intwana yayiqeqeshiwe kwaye ikhuliswe kakuhle kwaye yaziswa uKristu ukuze ayisebenzise kuzo zonke izakhono eyayinazo kuye ukuyisebenzisa, mhlawumbi efundile, emtsha, esisityebi, enempembelelo apho yayinokusa ivangeli, kodwa noko walala. Enjani, enjani ukutenxa into ekwaba yiyo la nkwenkwe incinci? Yabona, ndilandele ngoku. Yabona, kwakufuneka ilandele umntu othile ngoko. Kwakufuneka abe ulandele impembelelo yabantu awayenxulumene nabo, impembelelo yenenekazi eliselitsha, impembelelo yeqela lamakhwenkwe awayenxulumene nawo, amaqabane akhe asesikolweni, okanye alandele uYesu Kristu. Kuko konke ukulunga kwakhe, noko wayesazi wayengenabo ubomi obungunaphakade. Bantwana, loo nto yinto ekufuneka nicinge ngayo. Yabona, koko jonga kwinkwenkwe ngobu busuku, oko yayinokuba kuko, noko ekuko, oko ikuko ngobu busuku, isendaweni ethi yayingumntu, isendaweni ethile ilinde umgwebo, ilindele ukujongana nomgwebo ngolwasuku, ukwala kwa ela thuba linye liziswa kuni bantwana, phantse ngaphantsi kwemeko ekwanye. Bantwana abalungileyo, ubuntu obulungileyo, ootata noomama abalungileyo, oko ninako, akudingeki nokuba nisebenze ngaphandle kokuba niyafuna. Yabona, kodwa kukho into ethile engenye ehamba nokuya, kukho into ethile ehamba nokuya. Ela lizwi ngobu busuku alize life, isengumcelimngeni kuyo yonke indodana, wonke umfazana, ilandele. Yabona, amazwi awafi, nanini uthetha nantoni, kumbula nje, nokuba isemotweni yakho emfihlekweni, nokuba kusepulpitini, nokuba kusezantsi ekoneni yesitrato kunye nenkwenkwe okanye intombi sisihlobo sakho, nokuba kuphi, alize life, lifanele liphile naphakade. Xa ndabona la ntombi endi ngobunye ubusuku embonweni, esentsha, entle intombi, umdlali waseHollywood, kwaye ndambona esifa, efikelela, ezama ukufumana uncedo, wafela kuhlaselo lwentliziyo, uNkosazana Monroe. Kwaze ngoko kwaba iminyaka emibini eyagqithayo, kwaye ndambona esifa, kwaze emva kweentsuku ezimbini waze wafa. Ngoko ngobunye ubusuku ndeva ilizwi lala ntombi, "Kanjani?" Abantwana babendixelela, "Tata, yehla ngalaa mlambo ka akukho kubuya zonke ixesha, but banomdlalo onjengalowa ngobu busuku, bandixelela ubusuku obuthile iya kubakho iveki okanye ezimbini ngaphambi kwexesha." Ndacinga, "Kuhle, ndifuna ukubona ukuya kuba bendisezantsi kulamlamo amabini okanye amathathu amatyeli malunga namatyeli amahlanu ndiyathi uhle ndandifuna ukuyibona kwaye unkosazana Marilyn Monroe wadlala okuya kulungile leyo yayiyintombi endayibona kumbono kwayo nantsiya kumfanekiso nasekudlaleni kwalowo mdlalo eyawenzayo kumlambo ka-akukho kubuni xa wathatha laa mfanekiso mhlawumbi 15 leminyaka eyagqithayo yayingumfanekiso omdala mhlawumbi 20 eminyaka eyagqithayo kwaye wayefile iminyaka emibini kwaye nankuya kwakhona ephila sonke isenzo nalo lonke ilizwe yabona isabanjiwe kwisishicileli mazwi ide ibe iyaphila kwakhona hayi kuphela oko kodwa yonke into esiyithethayo iyaphila lonke ilizwe esilithethayo alinakufa ukuza ngegumbi ngamazwi ngoku iindidi zabantu umabonwakude uyalixhola ungathetha kanye apho kwaye wayakuva kwihlabathi lonke ngalaa mzuzu mnye nku phambi kokuba ube nokuliva kweli gumbi lityhutya ihlabathi ngonxibelelwano lwecingo kwaye isibuko esikhulu sikathixo sichola okuya kwaye yonke intshukumo naso sonke isenzo othi usenze ufanele uhlangane nako emgwebeni yabona ke mfo omncinci yinto elungileyo ukuma ucinge ngezi zinto yabona uba uza kuhlangana nayo kwakhona yabona masiphande le ndodana ithuba eyaba nalo uze uzibeke endaweni yayo kwaye intombi nje ngokunye njengoko kunjalo kubheki noMarilyn njengoko nje ikwani njengokuba ninile endaweni yayo kwaye nako ukuliva elazwi elisaphilayo lisaphila lisashukuma inzululwazi ithi u20 eminyaka ukusuka ngoku baya kuchola izwi lakhe awalithethayo umawaka 2 eminyaka eyagqithayo lisaphila njengelityana lisiwa elwane liliza zange liyeke liya elunxwemeni amawaka emayile lize libuyele emva xa ilizwi lithe lathethwa kwakanye emoyeni ngolwahlobo alikhe lize akukho nto onokuyitsho emgwebeni iphaya kanye kuyakubakho izwi likayesu kristu licenga laa ndodana ndilandele nayo ilala esibukweni ilusizo ngokuba yayinobutyebi obuninzi yabona singangabe kwa akudingeki ukuba isoloko iyimali ingaba zezinye izinto yabona nantoni na esikuyibamba ngokuyithanda kunokuba sisenza kolwabizo yabona iba njengemali kuthi iba yinto esonakalisayo ngoko masiyilandele kancikana kwenzeka ntoni xa yajika yemka zange iphulaphule kwelazwi likakristu yahamba nezihlobo zayo nto leyo nina bantwana nonke ningabantwana abalungileyo kwaye nibophelelekile ukuba nibe nezihlobo kodwa qaphela hlobo luni lwesihlobo onaso ukuba esasihlobo silandela uKristu hamba nesiyasihlobo landela uKristu nawe kodwa ukuba asilandeli sukuyenza masijonge kuyo siyafumanisa mhlawumbi yazigcina izihlobo zayo yaba ngumlawuli omkhulu yaba ngumlawuli emva koko kamva siyamfumana esi sityebi kakhulu de kufuneke akhe oovimba abangabanye ukuze afake izinto zakhe kwaye emva koko wathi kuyo emva kokuba emdala kwaye amaxhala obomi bobutsha nezinto zigqithile konke akwenzileyo mhlawumbi yayikukonwabisa xa indoda endala okanye umfazi omdala njengam umfazi wam oomama nootata benu akukho nanto abanokucinga ngayo abanakho abafuni kuphuma kwaye babaleke besihla linyuka ezitratweni niyazi bengabafo abasebatsha bebeyakwenza kunye nabafazi abasebatsha ukuzikhupha nokuba ngubani oza kuba ngumfazi wakho okanye umyeni wakho okanye yabona abanakho oko ezingqondweni zabo bona banabantwana abanomdla kubo iza kuba nini nonke ngomso ukuba kukho ingomso yabona kwaye bona umfo ngoko kunye mhlawumbi zange atshate nokutshata kwaye nakanjalo wayengumlawuli omkhulu kwaye wahlala phezu kwaye njengoko kunjalo eyerusalem kunangoku namhlanje batyela kumphezulu wendlu ngeli xesha lemini xa kuphola ngaphandle ngokuhlwa kwaye siyafumanisa omnye umdlali eboniswa kunye nayo umngqithi kwaye into ekubeni ikhulisiwe ukubeka ummelwane nokwenza kwabanye njengoko ingathanda kwenziwe kuyo yabona ngokwala olwabizo lukaKristu ekugqibeleni ikhangeleka inkwenkwe ekhuliswe kwikhwaya elinjeya okuya kwakungasokuze kusuke kuyo kwaye kwenzeka yenzeka kwaye nako kulele indoda esangweni egama linguLazaro imcela ukutya kwaye elizweni ibisenokutya iingqukru ezitshayelwa yiyo ingazitshayeleli nakumngqibi kodwa izitshayelela ezinjeni kwaye yayizele zizilona kodwa indoda yayihloniphekile ekuhlaleni ngoko yayingasenamvakalelo yaba ndindisholo ngokuba yayilwalile olwamemo lukaKristu kwaye mhlawumbi ngolunye urhada ngeli xesha isenza uvuyo lwayo ngeewayini ezimnandi nabafazi abathandekayo begaxele beyingqungile kwanezinto ezinjeya kunye nako konke intliziyo eyayinokunqwenela kwaye izivuyisa umngqibi elele esangweni kwaye phambi kokuba ukukhanya kwemini kuqale intsasa elandelayo yayisesihogweni ikhwaza laa Lazaro ukuba eze afake amanzi elwimini layo ukuguqulwa kwemboniso kwaye uyaqaphela xa yathi bawo Abraham ngoku yayisakhumbula ukuba uAbraham wayenguyise wamajuda yathi bawo Abraham thumela laa mngqithi uLazaro ezantsi apho kunye namanzi amancinci eminwe yakhe awabeke emilebeni yam laa madangatye ayandithuthumbela kwaye yathi kwaye uAbraham wathi andinakuyenza loo nto kumagama amaninzi kwaye ngaphandleni kwako konke oku uyabona ubunalo ithuba lakho ebomini xesha liphi eyayinalo xa uYesu wathi ndilandele kodwa yayala yahamba ngendlela enokwenza ngayo imali kwaye kulungile konke oko akukho nto ingalunganga ekwenzeni imali kodwa landela uYesu ngelixa uyenza uyabona kwaye yahamba ngenye indlela kunye nesihlwele kwaye uyafumanisa yathi kwaye uAbraham wathi kwaye ngaphandleni kwako konke oku kukho umda obekiweyo phakathi kwakho naye ekungekho ndoda eyakhe yawuwela kwaye ingayi kubakho bona aba baphaya abanakuza apha kwaye naba abalapha abanakuza phaya ubekiwe akukho ndoda eyakhe yawuwela okanye iya kuwuwela ngoko phulaphula kuyo ifuna ukuba ngumvangeli ngoko ubizo uYesu awayinika lona ukulandela yena lulo kwaye ibe ngumfumani wemiphefumlo njengendodana wabuyela kuyo kwakhona ndayikhumbula loo nto ukuba inabantakwabo abahlanu kwaye emva emhlabeni kwaye yayingabafuni bona kulaa ndawo yathi thumela uLazaro ngoko emva ayokuxelela abantakwethu ukuba bengezi ngale ndlela ngamanye amazwi yamkela ubizo luka ndilandele yabona kodwa wathi bona abayikuyenza yathi ewe ukuba ubani uvuka kwabafileyo njengoLazaro aze abuyele emva abaxelele niyabona ibonisa oko emva kokuba sifile usesezingqondweni yakhumbula uAbraham wathi nyana khumbula kwiintsuku zakho yabona usakhumbula akuphulukani nenkumbulo yakho uyakhumbula kwaye iinkumbulo indoda enokuba nazo ibe isesendaweni enye ikhumbula ithuba eyaba nalo lokuva uYesu esithi ndilandele kodwa yalandela umntu ongalunganga isihlwele singalunganga yangena kwisihlwele singalunganga yaze yaya kwindawo engalunganga yaphelela kwinaphakade elingalunganga ukutshatyalaliswa ngalaa mhla amke kuThixo naphakade uYesu futhi wathetha igama elibalulekileyo nokuba ubani uvuke kwabafileyo abuyele emva noko abayi kucengeka kuba banomthetho kaMoses kwaye ukuba abasayi kuva okuya ngoko abayi kuva nokuba othile uya kuvuswa ekufeni abayi kucengeka kutheni kutheni ingaba umthetho uthetha into enjengaleya ewe yenza kwabanye njengoko ubungathanda benze kuwe kwaye yayiphile phantsi komthetho kodwa yayeka umngqibi afele esangweni yabona yayiphile phantsi kwemithetho kaThixo kwaye noko yasilela ukubona obuya bukhulu bomi banaphakade bantwana nina ngamnye ikhangeleka njengabam nina ngamnye nikhangeleka njengonyana neentombi zayo ngendlela enye ningabo yabona ngokwasemoyeni ukuthetha injalo loo nto inkosi uthixo ibeke imiphefumlo yenu elugcinweni lwam ngokuba niyeza naphulaphule kum niyandikholelwa yabona kwaye ngokunye ukuvakala kwegama ningoonyana neentombi zam injalo loo nto soloko nikhumbula ukugcina imithetho kathixo yinto enkulu ukukhuliselwa ekhayeni elilungileyo ligugu elisuka kuthixo kwaye ukuba ngabantwana abalungileyo kunye nezimilo njengoko ninazo kulungile kuhle ukuba nemfundo kuhle nokuphila kweli lizwe likhululekileyo sinezinto ezininzi esifanele ukuba nombulelo ngazo kodwa kukho into enye ongayifumani njengelifa kufanele uyamkele leyo bubomi obungunaphakade kwaye uyakwenza oko kuphela ngokulandela uyesu ngamava ozalo ngokutsha musa ukungayihoyi loo nto ibali elincinci ngelinye ixesha endakhe ndalifa le ndoda eyayikho yayilihlwengu kwaye yayisoloko ifuna ukulibalana nje eliyintsomi uhlobo lasoloko lindihleli noko kwaye ngenye imini yachola intyatyambo kwaye intyatyambo yayingumlimi yaza intyatyambo yaphendula kuyo yathi ubulihlwempu ubomi bakho bonke yathi ngoku cela okufunayo kwaye uyakuyinikwa yathi laa ntaba ngaphaya ingavuleka kwaye ndibe nakho ukuya ndifumane igolide entabeni kuhle yathi uyakufuneka undithathe uhambe nam naphi na apho uya khona yabona uyakufuneka undithathe uhambe nam ke naphi na apho ndikhoyo emva koko ungacela okufunayo yahamba ukuya entabeni yaze intaba yavuleka yaze yangena iishelifu zazizele igolide nedayimani njengoko ibali elincinci eliyintsomi liqhubeka yabeka intyatyambo phantsi etafileni okanye ilitye yaze yabaleka yathabatha ilitye elikhulu elimnqabileyo yaze yathi kufanele ndihambe ndiyokubonisa oku kwizihlobo zam kwaye ngoku ndiyindoda etyebileyo ndinento yonke fanele ndibonise oku kwaye ke intyatyambo yathetha kodwa yathi ulibele eyona nto yaza ke yajika yabaleka yaya kuyichola yathi kulungile mhlawumbi ndiyakufumana intwana yegolide ndiyakufumana intwana yesilivere kwaye ke yathi ndiyakukhawuleza ukuya kuxelela abantu ndityebe kangakanani nako konke ndikufumeneyo yaza yafika emnyango yaze yathi intyatyambo kodwa ulibele eyona nto ke yabaleka yajika kwakhona yathi phakathi apha sifumana zonke iintlobo zezinto ke yachola ilitye yathi ndiyakuhamba ndithathe eli litye ndize ndibonise abantu hlobo luni lwelitye lentaba eyenziwe ngalo ukuze ndifumane indlela yam yokubuyela kuyo yabona kwaye yaqalisa yaphuma ngomnyango yaze yathi intyatyambo okwe ityeli layo lokugqibela ulibele eyona nto yathi thula yabona yayingafuni ukuyiva kwakhona ulibele eyona nto yaze yabaleka yaphuma ngomnyango kwaye xa yakwenzayo oko umnyango wavaleka emva kwayo kunye nentyatyambo ngaphakathi eyona nto yayiyintyatyambo yabona eyona nto yayiyintyatyambo kwiminyaka eyagqithayo njengentwana njengoko nonke ninjalo apha unogada weenkomo phezulu apha phezu kwephoenix ndandifunda isiqwengane yengqawa zimbiwa iphepha malunga neengqawa zimbiwa ngoko kwakungekho zindlela ukuza apha ngoko nje iindlela ezincinci zentlabathi basenza ingqawa zimbiwa oluninzi kona apha niyazi kodwa le ngqawa zimbiwa yangena kwaye yafumana imali eninzi yafumana igolide eninzi yaza endleleni yayo engenayo yahlala kwindlwana eyayifumanayo kwaye yayinenja kunye nayo kwaye inja ibotshelelwe ngaphandle kwaye ngoba busuku kwakukho isaphulimthetho simlandele ukuze sifumane le golide yayithathe kwimigodi emidala yasespanish kwaye yayingena nayo yaza inja yaqalisa ukukhonkotha kwaye indoda yayingafuni kukhathazwa ngalaa nja yathi thula yathi ngomso ndiza kuthatha ndingenise oku esixekweni kwaye ndiya imfundiso yeli bali yayikoku kwaye ndiza kuyisa esikalini kwaye ndiya kuba yindoda esisityeni kwaye ndiya kuthenga iimoto ezinkulu ndiya kuba nazo zonke iintlobo zabafazi nemigidi emikhulu ndiya kuba yindoda esisityeni ngokuba sendifumene ibango ndinegolide apha eninzi yayo yaze yathi ndiya kwaye xa yayizama ukuya kulala inja yaqhubeka ikhonkotha ngokuba inja yasibona isaphulimthetho sisiza sixhexwa silinde ingqawa zimbiwa iye kulala yavuka kwakhona yakhwaza inja kwakhona yathi thula yaza inja yacina yaze yazama ukulumkisa umphathi wayo ukuba ingozi yayirhoxobisile kwaye xa kwixesha elilandelayo xa inja yaqalisa ukukhonkotha ingqawa zimbiwa yayinompu yayingafuni ukukhathazwa ke yavuka nje yaze yayidubula inja kwaye ingqawa zimbiwa yabulawa ngobuya busuku sisaphula imthetho onke amaphupha akhe ayokoyoko akamenzela nto kutheni yathulisa ilizwi elalimlumkisa akukho mntu onokuzama ukwenza nayiphi into nina bantwana beningenakuba nakho ukwenza nayiphi into engalunganga emveni kokuba nikhuliswe ngendlela eniyiyo ngaphandleni beniyakuva into enixelela ukuba ningayenzi ngoku ningaze nilithulise elazwi elinilumkisayo kwaye soloko nikhumbula lamkele elazwi lithi ndilandele kwaye uya kusoloko uphumela kakuhle ndiyakholwa niyakuba njalo ndinengqiniseko kuni kodwa nje soloko nikhumbula ukuba uyesu elazwi liyaphila emhlabeni ngobusuku njengendlela ekwanye njengalo lonke izwi nalo lonke igama esiluthethayo lisaphila xa elazwi lisimka kwelaliza lomoya yabona kunesiqhagamsheli esigqithisayo apha esilithumelayo kwesi siqhagamsheli esigqithisayo esilithumelayo ngoku thabatha isitishi ukulichola kwaye uyesu wayesisiqhagamsheli esigqithisayo selizwi likathixo ukuba waye kukumanyana kobuthathu bukathixo kubonakaliswe endodeni enye wayenguthixo opheleleyo nendoda epheleleyo kwaye ubuqu zithathu bukathixo ubuqu zithathu bezibonakaliso zikathixo ekubeni nguyise nya umoya oyingcwele babumelwe kulaa ndoda inye uyesu kristu ngoko phaya waye elilizwi kwaye wayesisiqhagamsheli esigqithisayo esathi lowo uthi aweve amazwi am akholwe ngulowo undithumileyo unobomi obungunaphakade yabona nene ndithi kuni lowo uthi aweve amazwi am akholwe kulowo undithumileyo unobomi obungunaphakade ngoku elalizwi liphumile kwisiqhagamsheli esigqithisayo wathi ngenye imini inene ndithi kuni ukuba uthi kule ntaba funquka uze ungathandabuzi entliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuba oko ukutshiloyo kuyakwenzeka ungakuzuza oko ukutshiloyo ngoku ukuba ungaba sisitishi sokuchola okuya ngolwawulo ngaphakathi kwakho ngokholo iyakusa kanye ngqo isanqa sikathixo uzalo olutsha uze uzalwe ngokutsha emva koko uya kusoloko ukuqhagamshelwano ukuva elazwi eliya kusoloko likulumkisa xa ingozi ikho xa izinto zingalunganga zihamba ngendlela engalunganga liya kusoloko lisisilumkisi kuwe uze emva koko endaweni yokuba omnye umntu abe njengalaa nkwenkwe isentsha isisityebi esithetha ngayo yiba njengompostile upetros upawulos okanye umntu othile owazuzela uyesu kristu imiphefumlo yenzani loo nto bantwana singathandaza nkosi yesu ulutsha amadoda nabafazi bangomso ukuba likhona ingozi kufuneka sibaqeqeshe inkosi siyawuva laa mthwalo wokubaqeqesha njengokungathi liyakubakho ingomso ukuba alikho ngoko namhlanje ngumhla kwaye emva koko bawo siyazi ukuba akukho onamnye wamkelekileyo phambi kwakho akukho nyama inokuzisukisa akukho mfundo nakubeni zilungile ezi zinto zinokuba njalo akukho misebenzi ilungileyo akukho ziko lankolo akukho psycholoji akukho nanto enokungqinisisa uthixo kuphela ngumoya oyingcwele usisixhobo uthixo ngokwakhe kwimo yobomi obungunaphakade onokuza kuthi njengesiqu kwaye sinombulelo ngoku Ngenene kuchaziwe xa uPetros wenza uvumo, uYesu wathi kuye, inyama negazi azikutyilanga oku kuwe, akuzange wakufunda kwisikolo sakwalizwi, akuzange ukufunde kwisikolo esithile, yinto engqamene nesiqu, into umntu ngamnye ekufanele ayamkele. Wathi, phezu kweli lwalwa, ndiyakulakha ibandla lam, kwaye amasango esihogo awayikuba nakho ukuloyisa, sinombulelo ngoko Nkosi. Elalizwi lisaphila ngobo busuku, kwaye kusekho izikhululo. Izikhululo ngaphandle, izikhululo zokuphulaphula, izitishi zokwamkela, zokholo, ezinokulamkela. Siyathandaza ukuba ngamnye waba bantwana, baya kukwamkela okuya, Nkosi, ezintliziyweni zabo. Kwaye, khumbula oko, hayi oko bakwenzayo ukuze babe ngabalungileyo, kodwa bona, uThixo akasigwebi ngoko sikwenzayo, kodwa ngoko sikwamkeleyo, sisindiswa ngokholo lwethu. Hayi emisebenzini yethu. Ke siyathandaza kwawo wasezulwini okokuba baya kuwubamba umbono ngoku kwaye babone baze beze oluya lukhulu umemo lwanaphakade luka yiza ndilandele. Bangangabanye kubo Nkosi bangatyeka kuzo zonke izinto zehlabathi oku kufayo ubomi obucekethekileyo njengoko belapha ngobo busuku kunye neenwele zabo ezigwanqa igolide kwaye abanye babo kunye neenwele zabo ezimnyama namehlo antsundu namehlo aluhlaza kwaye behleli kokona kwabo kungcono okuya banokuba kuko kwaye njengoko umbhali omkhulu wathi khumbula umdali wakho ngeentsuku zobutsha bakho ngelixa iintsuku ezimbi zingekasondeli oko akusayi kuba nabumnandi kuzo indlela Nkosi Yesu watshoyo ngayo kupetros ngelixa ubusemtsha ubusukuma uye apho ufuna ukuya khona kodwa xa usiba mdala umntu othile ukuthwalela apho ubungena kuya khona mabakhumbule ngoku ngumhla eli lixesha siphe oko ba libanga ngamnye wabo bonke ongowam umntwana apha ngobo busuku uye wonke umntwana khona apha ndiva ukuba ubeke ezandleni zam ukuba ndibalungise ndiyababanga bonke kusathana nasekufeni ukubasa kubomi kuYesu Kristu amen. Nisikelelwe bantwana, kuhle kakhulu ukutsho amazwi ambalwa kuni kwaye ndiyakubuyela ndili abantwana abalungileyo ndiyanithakazelela mzalwana Fred Nkosi nisikelele Nkosi nisikelele dani.